Jua la sasaba limewaka sana, linavyonichoma ndivyo nakazana, juu siwezi lala.